thing I need in my life is your love. I don't need nobody. Yeah, I don't need nobody. I don't need nobody. Yeah, yeah. Nobody, I don't need nobody. Tulo ish kondo gundo tunazijua haso. Kula na kula la manyanya so. Funga shorudi kijijini besi na somi. Akini penda Mungu inatosha. Mwingine atakusevu kwenye shida. Utamdhani rafiki wa faida. Kumbe moyoni na kuchukulia barida. Siku kifanikiwa zinaanza shida. Yes, now I'm going to another level. Sitotumia ndumba wala nguvu za devil. Simuhitaji Mwijaku hechi na baba level. Mia kinipenda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki. Wale wanaokwepo wakati waziki. Sio wanaokuja jilziki tiki. Sipendi unafiki. Ya kinipenda Mungu inatosha. No, no, no. Unani follow, unani pange cha kuposti, misi kufollow. Shobo zako zina kukosi, we nani follow. Usinilete mikosi, akini penda Mungu inatosha. Ukiniona kutwa nipondani, sina tatizo na majirani. Ila sita kwa nijue kiundani, akini penda Mungu inatosha. Yeah, I swear to my dead body. Simwamini rafiki ananilipia kodi. Pengine na furahi nikumpigia hodi. Akini penda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki. Wale wanaokwepo wakati waziki. Sio wanaokuja deal ziki tiki. Sipendi unafiki. Akinipenda Mungu inatosha. No, no, no. Akinipenda mimi.